DajimSafi.com.
Ila Brazi.
BMG Everlasting Baby. Bingwa. Right or die for my family. Asante kwa fans yapo kuna ale kamili. Kabla kwanza pay why kwangu ndio utajiri. Praying every day, all day for my family. Allow me to introduce myself. Hata kama game ni tough, hata kama utafake love, nachaka wone kila jino cause I'm blessed.
Wea shega, maneno yenu kwangu ni shega. Wangu miye shega. Wani shega, shega.
Wani bless zangwasi, zangwasi. Ukinuna nina cheka ni bless zangwasi. Ukinuna natakata ni my breath. Yeah, it's my breath.
Zangwasi.
Yeah, yeah, dopamine, dopamine.
Yeah. Ride or die for my family. Asante kwa friends japo kuna ale kamili. Ride or die for my family. Ride or die for my family. Namshukuru Mungu siwezi kuijua kesho. Maybe kuna muda ngenizidisha mateso. Vipi ningejua nitampoteza nani kesho? Ama ningejua nitawekwa ndani kesho? Amenipa vision ni waze mpaka kesho. Kwa sababu zake kanifanya niwe special. Niwe moja kati ya wasojifanya special. Niwe na shukrani nipambane mpaka kesho. Mana jando anejua ile siku itapofika. Mwanadamu wawezi nifupisha ta dakika. Tunatabiria na kesho zetu na tujui mwisho wetu. Hata tukiugua magonjwa sotibika. Nowadays kini drive crazy na kutia pancha tu mapema. Na safari yetu inaribika. Vyo vinafungika, memo tunazika. Unasaulika, heshima ni easy kama yai kuvunjika. Chunga macho yako, blessi zangu kumulika. Zako zitafika.
Oni blessi zangu asi. Ukinuna nina cheka ni blessi zangu asi. Ukinuna natakata ni my breath. Yeah, it's my breath. Yeah, yeah, dopamine, dopamine.
Dream big.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DajimSafi.com.